Odayaalka dhaqanka koonfur galbeedka iyo maamulka degmada Diinsoora ayaa ku guuleysatay heliis hordhac ah iyo diirinka lama beelood oo muddo tabashooyin dil iyo dhaawac nisqabanga. Odayaalka walgaradka lamada beelood oo horgufta ku dhaxaytay iyo waliba nguurenga saban iyo shal qaadeena taasaytii oo in lis cafiwaana la gudagala sidii heliiska dhammaystiran galmada diiri lahaayee. Gudiga odayaalka dhaqanka oo xil saaray madwiinaga koonfur galbeed Soomaali reed heliisyo ka beelo un walaale oo ku sugan degmada Diinsoora iyo maamulka degmada oo gobro ku hayaa ankoreentii waliba goobta ku hadalay odayaalka dhaqanka koonfur galbeed iyo waliba iyo sheegana muhiimadii la tan nabada iyo aan mahadnaqayna in heliisku hordhac iyo diiranka
maalintan jeeg in lamada beeloodba meeshaan ku kulanan onon maana maysatida haadir joogdo waa sabeentii kala qaadanay. Horta farxad weyn wanaag mar haddii sabeen la kala qaado hoosha horto nuskay ama fuugaad insha allah walaagi dhimana insha allahu wataaala sigoo jabna sal dhammaatir un maysa dhanne umuur dhammaata ee fasalka sagootii walaagi dhiman labada meeloodba may codsadayna
ii wada hadal oo beelaha dariska ah markii una haweelani may maanta nin ka guuleysanay inay sabeentii lamada jaanib liiska hiro sabeentiinalo lamada jaanib si walaaltinimo ee helnimo iyo qaadadaan sabeentiina hadda la shal soo riyaysaday la ka do'aysaday halqado mananka baaqana dadka deegaanadan ha ku jeedi reer Diinsoora ee halqado baan sheegan nabada naas la nuugala nabadani kula shaqeeya dadka banaanka roogan telefoonada hadiraan lamada jaanib walaa lamadan bari aanan tirooga telefoon hayay dhii ilaahay la sheeq telefoonadaas oo shal duwan kana khair daaliya oo Allah bal oo khair Allah siin si nabadgelyada ka shaqeeya mayba am ka baaqana inii ka shaqeeyaan nabada degmada hormarsha ka shaqeeyaan
gudoomiyaha degmada Diinsoora Cusmaan Macallin Cabdi yadinikii sheeyo bogaadiye heliisku hor dhacaga ee iyo muhiimadii nabadii aan la taa
waxaan maanta markaati ka ahay hubintu nooc kasta lahaa ee ka dhexeeyay walaalaha reer dabadeed iyo walaalaha reer geelida ee wada degdegmadiisa waxyaabihii foosha xumaa ee shaydaanku uu aan u nisbeynay horeba ugu nisbeynay ilaahay subxaana casa wajalla wax xumi am asiga sid kuma yeesho ma sameeyo kuma hogaamiyo addoonkiisa laakiin addoonka hadduu wax haleeyo shaydaan ayaa hogaankiisa iska leh waxaa maanta farxad ah dhibaatadii jirtay waddadii nabadda in cagta la saaray oo aan markaati ka maamul ahaan ka nahay in labadii beeloodba ay sabeen ismuuddo ah isku xireen geeladu dabarra sabeen ku xiray dabarana u geelada sabeen ku xiray taas waxay caddaynaysaa oo aan markhaati ka nahay in waddadii nabadda cagta la saaray wax kasta oo xisaabtana oo jira wax shidaamala adigu fududdaa inaa xisaabtana qof walba wuxuu keensiyaasaa garanaya taas wax dhibaata malaha laakiin muhiimad weyn waaye in waddadii nabadda cagta la saaro wixii xumo ah laga soo tago haddii ba laysu imaayo isku dayo badanaa arrimahan oo kale in la sameeyo laysku dayo ilaahay wuxuu sameynin qof ma samayn karo ilaahay subxaana casa wajalla yaa agtiisa awooddiisa qudradiisa iyo wanaagiisa waxay ka ahayd in maanta ay dhacdo walaalaha inay isfiyoweeyaan bilowgii fiyowga in la galo